sitala tewali kubuluta omusana mweguma wajule subino mulamu enjuba yo moyo wange mulokozi kwenjagala wobango njakira omutende bujaku Mulokozi kwenjagala Obango njagira omutete bujaku zibirira Erikulu malama Uzimela mpola Akazikiza ka Zebutikira Ejisane fuga Una una Obulabe Netima Bifune chanya nebietana Enjubayo Moyo wange Mulokozi Mwenjagala Obango njagira Omutete mujaku Zibi Moyo wange Mulokozi kwenjagala Obango njagira Omutete bujaku Zibirira Seno wechuka Obubinga buinze Ezikize kute Omulabe amukula Ainjubayo moyo kwange Tonde kanga mbulubuta Jakira tata semo Mulokozi kwenjagala Obango njagira Omutete bujaku Zibirira Enjubayo Moyo wange Mulokozi kwenjagala Obango njagira Omutete bujaku